on a child still. Keep on a bar.
It's two kids, baby.
Nakamoki ninis, please just call me. Nisha fumba macho kwingine sioni. Ukiwa karibu moyo unatuliza. Ukiwa mbali basi nitasikiliza.
Oh my love, you're the one to free for fire in my life, my life. Oh,
kibali nikikukosa takupigia nambari, na kama ukinitupa watanikuta mochwari,
mochwari
mana naunga unga nenga naunga unga nashindwa kusinzia kutwa mauza uza, naunga unga bado naunga unga nashindwa kusinzia kutwa mauza uza.
Oh my love, you're the 1, 2, 3, 4, 5 in my life.
Kwa jena kutafta kasoda, hata kio vitani usio na hofu si moja. Ukini bip sija piga ujua na taftaga vocha.
Ukini acha ntalia, watu ntawambia nini? Nimezama mazima, wewe ndio tamu ya mimi. Hasira, hasira, tempashe tuliza chini. Wangu fundi maridadi, hacho kono wa injini, yeah.
Alo, 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 alo.
Mix.